I love
Benjasco Music.
Luxury music.
I'm at Zambui.com. Super vibes.
It's Testify.
M. Sarah Sam.
Beats. Just like that.
Hello, hello, my mama. Papi tata wendi sana kuoneni. Naimba phone ndi peka mawanu. Ndi sana me inenda kusawani. Ndi mafuna ndi takuonani. Mama ndi makukondani. Popanda inu ndi makanika kukala. Inu mama ndi yanga mangwala. Ndi ngalale kuti muzivutika. Ina zintu kuno zikundi yendela. Chito ya ikulu yomwe muna kwila. Muna ndi beleka muna ndi samalila. Sindi sangalala muka mafutika. Ndika bakuti mwakona ndi njala. Kapena kuti inu yomwe adwala. Ndi mafuna ndi zikala pafupi na nuna.
I miss you ma. Ma, I miss you. Kamba masana mandi makukondani.
Kutoka ndiri mwana muna ndi samalila. Kufika lelo lino ina ndi nakula. Simu malala kuti ndi zilila. Ndika makona muma ndi pempelela. Ndika la kwista muma ndi wongolela. Muku yenela kula ndila ulemu. Ndino mai okwila ntima. Simu natengele pulu pulu sanga. Chikondi chanu mama, pa ine ndi chopanda malile. Sindi ngalole mama, kuti mudiso wanchele. Ndipange chani mama, kuti hinu munyatile. Kukamba mosana mama, ine ndi makukonda.
I miss you mama, I miss you.
www.amazambiwe.com.
I love luxury.